igihugu cye akajya mu kindi noneho akakirwa na Roni cyangwa se yari kisiyala icyo gihe igihugu ahungiyemo ntabwo kiba kimufite n'ubushobozi kuko abarimo kuya Roni cyangwa se yari kisiyala rero umuntu igihugu ahungiyemo ntigishobora no kumusubizayo kuko ntabwo ari mu gihugu nk'umuntu urinzwe no kumurinda hasitite mu gihe igihugu ariko mu byukuri nuko arimo kuya Yaroni kandi twese ari abarundi n'abanyarwanda cyangwa se government cyacu zombi zasinye amasezerano yuko umuntu uhunze arimo kuya Yaroni adashobora gusubizwa mu gihugu yahunze kubera impamvu zari zose igikuru nuko Roni imureba cyangwa ngo uyu muntu ahunze ibyo avuga nibyo bishobora kuba impamvu nyinshi igikuru nuko avuga ngo ati izi impamvu zirumvikana twemeye kumufata nk'impunzi yero ntiyamufashe nk'impunzi rero nta gihugu gisubiza uwo muntu aba yahunze ntibishoboka tukwanga gusa ni principle twasinye kandi ibihugu byose byayisinyanye ntibishobora gusubiza abantu abahunze
ariko leta y'uburundi ivuga ko abishaka ari abagize uruhare mu mugambi waburijwemo wo gutembagaza leta wa kudeta
ngiranga abishaka nibyo nawe nakubwiraga urumva impunzi za kubera impamvu nyinshi bashobora kuvuga cyane ko yakoze ibingibi undi yakoze biriya ariko uyu muntu yinjiye mu gihugu nkuko nakubwiye Roniyo nta nubwo iba ngo yahunze kuko yakoze ibyo yakoze biriya igikuru ni uko Roni imaze kwemeza ko uyu muntu kuko afite impamvu yo guhunga icyo gihe n'impamvu yo kuri Roni ntago iba ikiri relevant cyangwa se gifite ishingiro batamuha impapuro zerekana ko akwiye kurindwa kandi izo mpapuro ni iza runtandwa z'u Rwanda bamuha indangamuntu zabo bamana pasiporo zabo icyo gihe rero twe nk'igihugu icyo tuma ni ukuvuga ngo abari mu gihugu cyacu ariko ari mu maboko ya Roni atari mu maboko y'u Rwanda rero iki gihe ntabwo dushobora kumusubiza kuko nta nubwo twabifite ububasha bwo kumusubizayo
none iki cyemezo cya leta y'u Rwanda ntigishobora gusubiza inyuma gato umubano mushya wari utangiye gutsurwa hagati y'Uburundi n'igihugu cyanyu
ariko sinzi ko ari n'icyemezo njya ngo ni principle twese ari government y'u Burundi cyangwa y'u Rwanda twemeye twarasinyiye si icyemezo cy'u Rwanda rwose nyine twumvikane neza ni principle yo kuvuga ngo umuntu yahunze yahawe ubuhungiro mu gihugu cy'u Rwanda ariko ubuhungiro abahabwa n'igihugu ariko bushimye kuri Roni none UNHCR yamuhaye impapuro zo kuvuga ngo abe mu Rwanda nk'impunzi iyo ni principle nta si ukuvuga ngo u Rwanda rwahinduye twe na principle rwose twahinduye ntitwabwiye abarundi twe twirirwe turashaka kubana abarundi rwose nk'abaturanyi nk'abavandimwe ariko ntabwo dushaka kubana twica amategeko kandi nawe sinzi ko nabo babikora kandi amategeko twasinyiye ni ukuvuga ko uzahunga wese yanditswe na Roni kuvuga ngo ni impunzi Roni ni ikora assessment by the way nta nubwo nako ni ikora igenzura ntabwo leta y'u Rwanda Roni ko ningiye ikora igenzura ikavuga ati uyu muntu afite ishingiro cyangwa se afite impamvu yo kuba ari impunzi ikamwemera mwemeye twebwe nk'igihugu ntacyo twabikoraho aho twabihindura kugira ngo twumvikane ko si position ya leta y'u Rwanda ni principle international norms tugendaho twese urumva si principle rero ni international principle nta nubwo ari position y'u Rwanda dutandukanye principle international principle na position y'igihugu ibyo ni byo bitandukanye so principle rero yayiratureba nk'uko rero Burundi nk'uko rero ibihugu byose Ubugande Congo ahari impunzi iyo principle rero ntabwo ari position y'igihugu ni principle twese twirangijeho so tuyitandukanye rwose